femmes du Mali.
Ñaw ciofé yo ñaw kébaw rew ko buru hewde fu se wattu ananjibina daranaade o do ñaw bangal e wi dunke faamu cellal ka almusaddamu ananaawi yoroso sappo nayo ngoni andanaabe hitan 2019 de e wi daranibe cellal rewbe wobbe hewbe non ana ciudi o ñaw safara o do ñaw non ko buru hewde fu kana opere wade e wi boro aminata agat mun korono o dogotoro gollerde region kabar cella hedi sigaso kuteji o do ñaw hedi rewbe non ana kewi
yawi 14
nyobe sappo inayo ngoni e melimti ana beddo jenayo kuntanabe hore e li beddo jeno bedun nayon kay samtanama tay kama wi dun so ni neddo hebi odo nyaw o jama o mila wiide dawrama hala jan kewi sane du kabar odo nyaw o den no minen darra jamaare de be anda wiide mi wona fe guddu nyaw mu wawi hebede e li beynugul so ni ngul tidi sane ana ekuteji mudum fitinede sere sabbi debbo wota hinade fay hunde bawdo nafdugo so bangal dewga jongalle mako jaati yebotomo fay bangal njulu ndonako non dana hultini tan o do nyaw o natto sababu ne do hitine sen
toutes les femmes du Mali
habugol e torraje petinteede rewbe wonno sisili batu gadda aral bare jabbinde kadjulu imade mudun e wi darani batu onon yo andande kasidine yalla gollirde ton ana beedane dole les communaji di fanda habude e torraje petinteede e rewbe le programme des nations unies pour le développement plus darani odo batu bale rewbe kuccala non badjimbini goddingol chapane joyi di dabo fanda yubbo inde wotantebe le woteji député gadoji yene noga e jen lewru mars warundu hore mum koliti bale politiki yogaji no ana talti o do kabaru fanda ardinde rewbe ley yubbo inde wotum kulikorodu ko buri rewbe temedere puddi nyande altinderde jande waylisinde bibbe jalo dagu nyalade nay fawarde mo inde sabunde de do jande no e wi darani be do beedande rewbe be do famu le golleji dokoji kebal yalla ebe bawana hore mabbe yo fofpa darani bangal almusada de do jande yo do kadude ende yewtere rewbe mali e mangal mum fu yo jom jaajeno rewbe lamu duwansa.